Kole bulijjo n'okufubanga tuleme okugayala buli omu okufuna kye weetaaga tukole nga tumusabanga buli omu ekyo ky'ofunye okikuuma nnyo bireme okusebuka bituyambe mu lugendo bireme okutwerabizanga nti byansi
ebikuyinule ebyo temulina buwangazi
byansi
nikuinulanga
lumutuli bireka
temuli kyetulitwala bifanane bisusunku
amabiri gwawe nabirisirira
omuliro gwegulibagusanya
bino byansi tubifuna ne tubireka sozi abaliwo ne belila abatabimanyimanya gabirima bw'oba ogenze be babirya ne w'ofuba ennyo gwe n'otetenkanya ogira engolya lyako olw'okuba enseene liggwawo era bukya n'obireka ogenda otyo munnange kati tukoyera ki nga tebigenda kugenda eri tebigenda kugenda
tebikuyinulanga
lumu tulibireka
ebintu temuli kyetulitwala bifanane
bisusunkuawo era birisirira
omuliro gwegulibagusanya
abaana batusookawo nabeera babirekawo kubanga bisigalawo
tebikuyinulanga
lumu amataka birando
tabifumira munno
abakyala
tabifumira munno
amataka birando
tabifumira munno
byali byabandi babirekawo
tabifumira munno
amategula moli
tabifumira munno
eyo kawundo bambi
tabifumira munno
senfuka eyenanga
tabifumira munno
munange eyenanga
tabifumira munno
byali byabangi babirekawo
tabifumira munno
munange munange
www.mp3ugandanmusic.com